Ngenyanya batabami ngenyanyiswa okwenyanyekayo nginonyanyo oludalwa okwenyanyiswa. I'm feel disgusted by disgustness. Uthole umuntu efinya ngesandla qede ahlikihle kwesinye isandla mayiqeda lapho afuna ukuzokuxhawula amanyala. Uthole ma ungena kuma Republic toilet umuntu usayinde igama lakhe obondeni ulisayinde ngendle amanyala. Uthole umama womuzi enezintongo efake i-night dress emnyama emabeleni emini ngo-1 o'clock sis amanyala. Uthole ungena emzini ekuseni izitsha azigeziwe zigcwele usinki amaphela yajabula enze isitokfela esinkini umama ney'ngane zakhona amavila amanyala. Uthole umfana ongazithandi eyoshela ingane yabantu e-cleans uya kuyo namazinyo angageziwe nomlomo one-white wall sis amanyala. Uze uzibuze ukuthi kazi ngaleke khona kunuka kanjani. Ngeke ngisho-ke ukuthi ngale kuphi ngivinjwa ukhona bantwa bami ole oxygen kodwa ngizwane namanyala. Uthole abantu sebangenwa namanyala belungu belethelwe itiye namakhekhe embhedeni bathi breakfast in back room sis amanyala. Umuntu ongakagezi ubuso nazandla usetapa ukudla ngezandla ebezitapa izinto engingeke ngisibise amanyala. Uthole umshini wokuwasha usekhishini kuthiwa isilungu kuwashwa yonke into ngisho nama-G-stream khona la ekhishini umangale yini mangabuzitiye lakule mizi enemshini yokuwasha emakhishini ebusuku uphuphe izimpokwe yilama-G-stream awashelwa emakhishini amanyala. Is it disgusted? Uthole umuntu uyadla uyaxhafuza akavalile nomlomo ukudla kushaya ikwasakwasa kushaya netwalaza emlonyeni sis amanyala. Oh bantu bami saze sabhubha amanyala kodwa engifuna nikwazi ukuthi amanyala wangena ezulwini.
amanye
siwafune
amanye
ngalamanyala
amanye amanye
ngeniye
ngamanye amanye
amanye
Hallelujah.